kalenga la mita yonke yizinye mbezi sewa wandala yenzi ya bini Jovani mbuna la kangene Jovani mbuna la kwangsena Zenginda ndanie Zither.